Esule ya bilimu mukaga. Eroli kole weema ne mitanda kumi, ne bafute rangi dua, ne kaniki, n'olugoye olw'effulungu, n'olumyufu, ne bakerubi, omulimu ogw'omukozi w'amagezi oligikola. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 28, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda gyonna giribeera gya kigero kimu. Emitanda 5 girigatibwa gyokka na gyokka, n'emitanda 5 girigatibwa gyokka na gyokka. Era olikola eŋŋango eza kaniki ku lukugiro lw'omutanda ogumu okuva mu nsonda ey'emigatte, era bw'otyo bw'olikola ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Olikola eŋŋango 50 ku mutanda gumu, era olikola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'omu migatte egy'okubiri. Eŋŋango ziriraabagana zokka na zokka. Era olikola ebikwaso 50 ebya zaabu, ogatte emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso. Eweema eribeeremu. Era olikola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Oligikola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bulibeera emikono 30, n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 giribeera gya kigero kimu. Era oligatta emitanda 5 gyokka n'emitanda 6 gyokka. Era olifunyamu mu mutanda ogw'omukaaga mu maaso g'eweema. Era olikola eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda gumu ogw'oku mabbali g'emigatte, n'eŋŋango 50 ku lukugiro lw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Era olikola ebikwaso 50 eby'ebikomo, oliteekamu ebikwaso mu ŋŋango, oligatta eweema ebeeremu. N'ekitundu eky'emitanda gy'eweema ekifikawo ekireebeeta, ekitundu kimu eky'omutanda ekifikawo kirireebeeta ku mabega g'eweema. N'omukono ogw'okuluuyi luno n'omukono ogw'okuluuyi luli ogufikkawo mu buwanvu bw'emitanda gy'eweema gulireebeeta ku mbiriza z'eweema eruuyi n'eruuyi okugibikka. Era olikola ku weema n'amaliba g'endiga eza sseduma amannyika amamyufu, ne ku ngulu eky'okugibikkako eky'amaliba g'eŋŋonge. Era olikola embaawo ez'eweema ez'omuti gwa sita ziyimirire. Emikono 10 bwe bulibeera obuwanvu bw'olubaawo, n'omukono n'ekitundu bwe bulibeera obugazi bwa buli lubaawo. Mu buli lubaawo mulibeera ennimi 2 ezigatibwa zokka na zokka, bw'otyo bw'olikola ku mbaawo zonna ez'eweema. Era olikola embaawo ez'eweema, embaawo 20 ez'oluuyi olw'obukiika obwa ddyo mu bukiika obwa ddyo. Era olikola ebinnya ebya ffeeza 40 wansi w'embaawo 20. Ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, embaawo 20, n'ebinnya byazo ebya ffeeza 40, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. N'ez'oluuyi lw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba olikola embaawo 6. Era olikola embaawo 2 ez'ensonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Ziriba 2-2 wansi, bwe zityo bwe ziriba ennamba waggulu waazo okutuuka empeta emu. Bwe zityo bwe ziriba zombi, ziribeera ez'ensonda 2. Era waliba embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza, ebinnya 16. Ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era olikola emiti egy'omuti gwa sita, 5 egy'embaawo ez'oluuyi olumu olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olw'eweema ku luuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati w'embaawo guyitemu eruuyi n'eruuyi. N'embaawo olizibikkako zaabu, era olikola empera zaazo za zaabu omw'okuteekera emiti, n'emiti oligibikkako zaabu. Era olizimba eweema mu ngeri yaayo gye walagibwa ku lusozi. Era olikola ejjigi erya kaniki n'ery'olugoye olw'effulungu n'ery'olumyufu n'erya bafuta ennungi erangiddwa, ne bakerubi omulimu ogw'abakozi ab'amagezi bwe likolebwa. Era oliriwanika ku mpagi 4 ez'omuti gwa sita ezibikkiddwako zaabu. Ebikwaso byazo biribeera bya zaabu ku binnya 4 ebya ffeeza. Era oliwanika ejjigi wansi w'ebikwaso, n'essanduuko ey'obujulirwa oligiyingiza eri munda w'ejjigi, n'ejjigi lilia ulamu, elimwe, awatukufu na wasingo obutukufu. Eloli tekente beyo kusasira kusanduko eyobujulirwa muwasingo obutukufu. Nemeza olijiteke bweruwe jiji, nechikondo mumasoge meza kuluyo olwewema olw'obukiiko obwaddyo. Nemeza olijiteka kuluyo olw'obukiiko obwakkono. Era olikola oluggi olw'omulyango ogw'eweema olwa kaniki n'olwefulungu n'olumyufu n'ebbafuta erangiddwa omulimo gw'omudaliza. Era olikola empagi ttaano ez'omuti gwa sita ez'oluggi, olizibikako zaabu ebikwaso byazo.